Sound.
Yeah, mic check 1, 2. Stalling by round 2. Yeah.
Jioni fote machozi. 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 Jioni fote machozi.
Kidonda ulicho nacho sijapona, mimi najiuguza mwenyewe. Kukupenda sizani nitakoma, maana ulinifunza ni wewe. Hisia zangu kwingine zimegoma, sio kufa juu yako wewe. Baby ujue to me. Baby ujue to me. Wendo likuwa kwa baridi, unanipa joto. Na peke ule nifariji, yani kama mtoto. Na kuna mengi si uliniahidi, utavumilia changamoto. Kweli mkaidia faidi, ona penzi umetia moto. Na umeniacha ujui to me. Nanguwa kilio, oh, nanguwa kilio, oh, baby, nasijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio, oh.
Jioni fote machozi.
Oh yeah.
Jioni fote machozi.
Be I'm crying for my love.
Jioni fote machozi.
Then I go die for my love.
Jioni fote machozi. Jioni fote machozi.
Me I go die for my love. Me I go cry for my love. I go die for my love.
Yeah.
Me I go wait, yo, baby. Me I go wait, yo. Yeah. Me I go wait, yo, baby. Oh, me I go wait, yo.
My Facebook, my Twitter, you don't want to see me. I thank you posting pictures. Yes, you always feature my girl and Felicia.
Kasi baby, rudisha moyo. Akili yangu naichachisha, unato nazidisha. Kama maisha marefu, basi unafupisha.
Siamini umesitisha, kurudisha moyo wako.
Na umeniacha ujui to me. Nanguwa kilio, oh, nanguwa kilio, oh. Sijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio, oh.
Jioni fote machozi.
Oh yeah.
Jioni fote machozi.
Be I'm crying for my love.
Jioni fote machozi.
And I go die.